track.
So I made this.
Give up when they beat you down, please pick it up. Dawi yako ili mukufika manje. Fena, they don't wanna see you sit at the top. They don't wanna hear you play, wanna see you flop. Ngati sunga ende oke crow. Manje na eti
uta. Hati mwana wanga pila ni kupangu shule. Daya iyo nzima kumanda ni keke.
Nidawi yako yo videbisha.
Na eti uta. Bila ni kubangu shule. Daya iyo nzima kumanda ni keke.
Nitawe yako yo videbisha.
Laba manje lelo.
Yeah.